maana so kila kitu nijuacho nipo kitambo na naya unatua yo mambo binamu show me some love binamu ndo jina la mchezo
and I walk kama champion talk kama champion watu wangu wa east wanafam kwa mini don mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini I'm the one man army
the one man army
mini amasi mchangani sema tu sijastukiwa mgodi unautembea wajingo na shindwa kuelewa usiseme na juu hata uswazi nafagiliwa so kinita brother many watu watashindwa kuelewa
I get to carry
okay
he's right, baby right. In the mac
Sasa unataka ni uterangia chisu
Unatari